whakawharahia tuke he tau kapisinga ausi, te tōna mga kainanga. Ni, ko a arama ke mga hapungi pōngi me. A whangi he tau leti o. I rāti a me rea taonga ha tau tōru. Hofi hofi atu he tau whakaara whalahi ke mtu rōsi ke pungi pungi nei. Mai he kaunga hua mahani ki he rea taonga tāna kai whā puini ono FM. Tu whakau ko oia tureia mo Norisa peni ki a tina fia mo me mai a fuki pungi pungi nei ko ni makani whakawhiriwi atu ki he ingoa whakatapui nei atu tūru iki whakawai ki he hana whakawhala hiki lungi ta mo mui ko a maiki ki he riu whiriwi a hiki atu tūra reo taonga ki he pungi pungi nei. Koe hata tūra whakahoranga tūni na whamahani iei, tō whangi ki he liongi, mātu taki ki he tō kupu whanonongo ki he whanangaro hi atua, mātu i tapu, mātu taki ki he tō whakairoa ngā tō tūru he mga hao whakamui, kai wahalotu he tō whakairoa anga. E hokotu ki he whakosianga he rea taonga tō tūru, to fanonongo ke te oleo fia fia. Torolongo fia fia. Mahe ata tōra motu ke tā waha. Me tā waha. Neia, me ata tōra me whakatakona aru ki mua hia tua. Ke a whangi ata tōra. Lea taongo pia ni mua e tapu ki anga ki mua hana. Ke Leon. Whero me Leon ki mua hia tua. O e tulou e tua tapu nai ki he afuni kua arama ya mautore mga apungi pungi mwe tau muna ki anga ki he kehe ki he tamo hua mai ahu kai hanei kua mai ke ki hafangi ya la taongo me muna ki whanonongo ki he hawa whanangaru ka hamunga hau mai ako he pungi pungi nei ki runga ya mautoro a tau mamoi. Whakamunia na ke whakaroang ke mā mea. Pihia ni, mui kaumahua, hahaia ki he tau kaina, nā kai meke whakarataha ki he mga pungpung. Kai tukota whakarataha mō tūra liungi. Ke nā tia mui whakamunia na ke mā mea, mui leo taong, pihia ni mea wafina ngārua, mamuna ke mō tūra ke whanonongo ki ai. Whangifangia mō tūra tau lotu. Pia ni kia taria fia fia e mature hawa fina ngaro ke mga pungpungi nei mai tikitiki anke e mature ta mumui hawa yong mi fukau yato ke ingo hawa Yesu Kristo. Amen. Pena to whanonong e to toro ke he to whangi a to toro a leo taongo ki he tārolonga tapu ke māu nei tō mātutaki e ki he hana a whina ngāro ki he mga hofuka mui.
O mai kia Jesu tā ua!
O
Yeah.
Mina ngā rea tua tō mua mai mawehe anga tuai, mai he tau salam. Salam o se au whanga fuma hewa. Tō tō tōa te au wharua kupu, ka mata mai he whahe kupu ta. Salam o se au whanga fuma hewa. Hallelujah, ki a rolongo atu am tōru ki a Yehova e rolongo fōu. Ki a rolongo hana whakahakianga, ki he whakapotoanga e hana tau tangata topu. Ki a whiawhia Israel ki a ia, ne ki a lautulu. Ki a korikori e whanau a Siona, ki he patui ki a lautulu. Ki a whakahaki a lautulu, ki he hana hingoa mui kori. Ki a urolongo a lautulu ki a ia, ki he tōpā moi ki tāra. Hako whiawhia Yehova ke hana mutu. Tō whakafurufurore ia, he tautangata mahani mulu ke he whakamoiang. Kia kurikori mo e lilifu e tautangata tapu. Kia karanga whiawhia alau tolu ke hālau tolu a tau muhen. Pē mai whahe kupu whā. Hako whiawhia Yehova ke hana mutu. Tō whakafurufurore ia, e tautangata mahani mulu ke he whakamoiang. Tō whakafurufurore ia, e tautangata mahani mulu ke he whakamoiang. Hai ai taha whakahoroanga i TV, ne whakahingoa koe Extreme Makeover. Ngāo ke tau, momo i tangata ni ki tau fufonga, tau alanga he sino. Pia ni ki tau kaina no nofu. Hey. Kai mai he ata ni, ne poke whakahoranga ni, ni whiwhiri lau tolu. E tau tukitaki wharu, ne manatu kua lata ke wari wari tau fufonga, ke whakafurufurala ki e sino. Hanai tau whakatai. Hai ai tātangata ni hau he atu maunga, kua hoko atu ke he wataone, mo e leo ke he ki he elevator, ke he tahaki a ia, ke he ofisa he hana kapisinga po ke whahenga hua i lunga. Ne onono to ia ke he tāmatua whine motua, e ne hu atu ia ki loto he elevator mo e pāhenga tu hau. Aila hoko hana mga hoki heki ei. Nā ka hirewa e o liu hafang ingo tu hala. A kwa huu mai e matua fine motua. Ai a kwa hafine fuata furufuru ana tuai. Kua whakafuo tuai hana a fulinga. Mo he hana a tau tapu tui. Kai au whanoa ni a ia kua whakatutu e mato tāne ki he hana tam tāne whakahiku hani whakatari whakarau i kere kere. Ke whanu ke tamai e mato whine hao. Ei, hako a kishia te kaha e toko ua hana, ai kua ki he mōre te i fōringa he hana toko ua. Ki he mamau, wako aji maironga whoki he laua. Ei, whakatari e uaki. Tahe tangata nei pehe atu ke hana kapisinga ngā hua. Ai, kapisinga whae tūrā he toko ua hako he nofu he whare beauty shop he aho kō. Ui hana kapisinga wāo. Ai, kua lewa lohi a ia. Pehe mwia e tari. Mōri kaha, kaka fuafua nōni au a ia. E hana kakano. Naka i whae tura, ni ngā lima pake ono tura. He nofo e hana toko ua, e whare, e whakafufuruara, e tau fukulinga. I wali wali ka hai tau mata, i kaha whakarata me whakahako hako. E ngūtu kaha whakarata me iho, e whakikira, e te mdare, tau whakamena pihia. E whakatai ki toruaki. E tala hura noa ni tātama fuata he ako. E. Koe mata furufurora pa waki ni hana toko ua. Mua whewhea ia, e tauri atu e hana kapisinga, mua whewhea koe ia. e pemi tali masi matua mawhawa e hana atu ua si toka hia fwe whare koroa alohi ki hana atu ua e o ngau mai tui tapu ki furufuruara he mgaho pungpungi nei ni maua e tau tori a ki riso nākai maua haku e valivali a ki tau pauta e tau mat poke hei ngua fōki ki tau usi ki tau fonga ki fuata poke valivali e uru poke hifi whaka alifarifa nākai maua haku e tau whakafuanga ia me whakafufuruara ia kai maua e tau tolu haku e loto whakarofa a Isu ki he hatau tolu a tau mumui e nei mai ki heiki ki e whakamea e tau loto nā kai mea mai ki heiki ki whakarekua e tau loto mai ki heiki ki tausi e mitaki mai tau loto nā kai nonofa mawhara mai ki heiki ki whakamirino e tau roto nā kai mawhara mai ki heiki ki whakamfou e mui kua pau mo e whakikira keia e hana kupu mai ki heiki me manako iki ki whakafufuora tau toru a tau mumui ki he hana awhina ngaro siku hengua kia e le whakalangalanga aki i tau mumui ai nei ki e mouai e furufuruana nei mai e tua tua nai nei tarau e salam te te tore pungipungi nei tau whakafurufuruana ia e tau tangata mahani moru ki e whakamouiang anu kano tau fua ki e whakamouianga mālau tolu ni mahani whakatakolaru hei ko ia mamuna ki anga hea tua ko ia ki e whakafufuora e tau mamaui ki he hana kupu a hai e kirisu tau whakafufuora hana kakano tau fua ki mai hea tua ki a tau tolu e hana manako ki hea tau tolu a tau mamaui ki e rata ia me hana hua mga hana te fungasia tu e lau rangi. Ka tato ai si pē mai hana kupu kua furufuru ala ni. Langalia ma ni pē mai i ke nesi taha. Ni o nono e tua ke hana tato fungasia me pē kua mitaki lahi ni. Kai pese ia. Kua toia he hala i tato fungasia he tua mo e manako ia tua ki riu ki whakafufuroa e tau mna ia kua ki vai ha koe hala koe hala ha kua naka ia maoma e tau mamatua uruaki kua hatamu moea si kua manako ia tua ha ia ki riu ki whakafufuroa e tau mumui tunga e tangata ni tufunga ia ki kamtang ha ia i furufuroa ne te tai ki sianga he tangata ma ki sianga hi atua ka kisia he tangata he tahamene mutaki e manako ia ki ai e ne te tai whakarofa nai he fufurola he tangata mo hi atua manako roa hi atua ki hana tu tangata ai ni e o tau siosi he atua e langi mālau tolu ne awhania ia. Koe whakatotoanga haia e hana whakafufuora ki tau mamui ko fua ki mai ei e whakamoiang. Pē mai e tohi whakisianga hangau ki he whare po ki kaina po ki mua whaoa he tangata tututonu. Tu furufuora mai nirifu e mua whaoa he tangata tututonu. Tohaia e tau he tau haratū. Pukua tu funga ki e aoro e tau haratū. Mwai whakamanei a ki tau pēni na e tau ngutuhara. Mwai asia ki e tau makauho ki kehe e whakaveanga e whare, poki kaina, poki mga whawa. Tōnahi ho kūre tarawanga nehera ki seanga. Ka tongaro kehe ni e furufuroa he ki sia he tangata he mui nei. Ha koe tau mena kua kaumaharai i dungu mui. Mou mou hea tua e furufuroa ni tu fungasia hea tua. Naka i koe tua ni mou mou, ka koe tangata ni mou mpia mei, mou mou he tangata. Mune mori mei, mou mou he tangata e furufuroa ni tu fungasia hea tua. Mori atu e hāra tangata uruaki. Koe kia i kaida i etena, koe kia i aplataiso mō tutakari. Kufani u fotofoto i tofisilosi. Koe taika mahantu tonu, kufani u mumanu ketangata. Koe hāra nai, koe hingo kotausi e koe ki helarulangi ni. Kua maraia e narurangi hala e tangata ki e kamata. Kai naka e toka nohi e tua. Pese ia kua mnaka e tua ki fua ki e tangata e fufou. Ki e tutongia ki e tau efu efu afi. Mai puke loro e fia fia ki e tutongia ki e tangi. Me tāpuru ki e kia ki whakahakianga ki te tungia ki a loto lore rori, tala wanga profet ku isa ia haia. Ki tau mwaho he hala ai e tangata. Doriu ni e tua ki asi haki. Hako naka ki whetangaro he tua ki mamasi e tunga tausi. He laro langi ni. Hako whetangaro he tua ki whakatu ki hala e tangata. Mariu asi haki ia i tau mumui he whenua ni. Nā koe tō ki fufuroa nā tō tōra tō mumui o marona hake hāra. Mwai, tō whakamui e ia. Tōkani tarau me kupuwha, tō mua e whakamui anga, mwai e lo tōra ni mahani muru. Nā koe tō kāra gyo ki me whakafo e tangata. Koe whakamui anga, kua rongonanga e tangata. Mwai whakafitu i anga, mwai e tua. Pe mai i te kupe apostolo o Paulo ma mea o fo. Naka i tokai fuki whakamuianga ki ta. Hana kakano, ai fai fuki ni fuki mai whakamuianga. Ko kariso ni, ne mai ki ki fuki mai whakamuianga, ma totoru hake hana mature ki runga sa taulu. I whakamea ai ha totoru tomo muiu. Ko Kristo ni ne mēki ki whakamea. Mēki ki whakamangā roi tō hāla. Me fua ki mai mui tū kurangi mātou tū. Ko Kristo nākai ki taha mena ki whakatūtāra ki mua e tū tū le tāri. E nākai ki whirianga fuki ki sia ki tū tū lo ia. Hakam nākai whakai taha ingo e rāro e rangi ku fua ki mai e tū tangata. Ki mēki ai ki whakamumui e tū tū lo kako ingoa ni a Kristo. Koe ngoi ni a kiriso ki meki ki whakamumui a tau tūl. Nā kai whai whakamumui fuki ka ko Jesu ni. Nā kai whai whakamumui anga ka nā kai tari e tau tūl ia. Nā kai whai ngoa fuki ki a lavia ki mehe masi ka ko kiriso ni. A tu tari e tau tūl ia. Nā kai whai ki hoko ki matua a tu whinatu taha i a kiriso. Hiko hingwa kia mātou tūru i nei. Nga tako pusinga, kwa tonu ni ke laviaki a tau tūru. Kwa tonu ni ke laviaki a tau tūru. Hako e whirianga ke whiwhiri ki ai, koe mena mitake kwa lata ni ke tause tau tūru. Kwa tonu ni ke whakamui e tau tangata mai e kisi anga hea tua. We must be saved. Kwa tonu ni ke alavia ki atoutou. Sukuhoi ka alavia ki atoutou, hana e ni tala wanga e apostolo, na kai faifoki e laro langinei kako kilesa ni. Ne foki mai eia e whakamuianga, ni foki no eia e whakamuianga ma atoutou. We mui e de e tangatatua, hake hifo. Hake hifo. Mitake e tāma ngāho, ki reha tāma ngāho, tatai ni meha tangata, meha tangata. E hae e fuke longa nānga, e, kua mūi au, poke longa nānga, ai, kua masi tua i au. Haka mūi ai e te tangata tua he talahau e pōlo, kua longa nānga, he mngāho kua hū mai e ki whare, me mngāho kua hū atu e ki whafu. Ka maua a kiriso, kua rata fuki ki whakatoka, e tau tōru, mea whangifangi e tau mōmoui, kia taria e mai whiawhia ai tau tōru ia. Koe tangata tua, me rongona anga, ki hana mōui I katoa toa, he mōui he tangata tua. Hāia e tangata kiri auru, mo e hana ngahua. E koe hana ngahua, kia mōua e tau kerekeri mtaki mai he lō tau kerekeri ne hae iai e tau aulo si lari whakalahi e tangata kere aulo kia mōua e tau tōmi mtaki ke pare pare e hana a whakauka koe tangata tua ko rata tua ki ngahua ki kere tau koroa whakanganga. Ke rata ia mai tau mumui whakanganga atau tōru, ke pareko ai ke tau kamtamata hi fi. Ko rongo nanga hai atau ue tanga tatua, e. Ke ngahua mai whakamori, mai keri tau tōru e rua hai whakamori anga mai fiafia. E. Anda kāmi ka kūmi tau tōru, I tamina mitaki, hai ai e whakamuianga hi atua, mai tau mumui, tau kapisinga. Hana e tali mitaki mea mga pungi pungi ni, hana tau tolu. Tau whakafurufrora I e te tangata mahani muru, mahani tutonu, mahani whatakolaro. Tau fuaki e whakamuianga mā tau tolu, ni mahani whatakolaro. Hai e ni whakakese e su hana mui, Patui ke Yesu, kai masi e ia, ko whakatatai, mi tangata koro koro vāo he lalo langi ni, ni whakasata ulo whakalataha mo ia. Ka ki he mai hana masi, mo e masi e tau tangata usi he lalo langi. Ha kai hana masi ko fua ki ia e mui, ko fua ki ia E mōi ki whakafufurona ki a tau tōra tau mōi, mi whakamangaro, mi whakamea ki a tau tōra tau mōi. Ki tū mau ki kū, mi mahani whakatakolaro, mi mahani mutaki. Haka mina tō mōu e tau e whakamuianga mai hea tua, mai hea tau mna usi ia. Tōka nene whakafufurona ki a tau sieno, tau whakatai ni whakisi atu ki a mga whakapā, hei. Mae'n ei fwael i ddau mata. Fyra gohag i ddau... i ddau fan, i ddau ffwffong. Mae'n ei fwael i ulu. E, sy'n nag ei cehi, mae'n ddau mwy fyrra ngang a ddudu. Mae'n mwlu, mae'n mtaki, fyrra arofa, fyrra uc. Fyrra mga roed, ddau mnaw sia. Fyrra ffwffwla ke a ddudu la ddau mwy, iawn i ffynu ngani. E, ngwai matua me tama mwy a ngangatapu. Amen. Ndiu nama moe whakaheka ta tōru ni mua hea tua ki he rolo. diungi e tūtulu hawa whinangaro e tua kua liu longona i e mapu ngāpungi pungi nei mi tau loto whakaui hako e hawa ongo tō moua e whakamuianga mā lau tūlu ni mahani whakatakolaro no tūlu ni mahani mulu no tūlu ni mahani tūtun no tūlu ni mahani whakarof whakaui ko iki nei hako whakamauhuanga whakamuulia e hama tūlu tau mumui tua diungi atu mai hawa mūtu hane whanongonongu mai tukotu ki mua hawa mai whakamaruanga ke māme hao tau whakifika wang o atu me umai pukama mna ki kia ya mauturu ke māme hao mna tu fuki tau mga whawa ko whakatu ki haka matua poki kapishina poki matakainanga kwa mohe mwe mwe nei mna tu fuki tau mga whawa kwa masikelea haku itau nga ngao ke whauru ki lota e mga whao pukolo tūru kwa tupitupi hako e tau mamui kwa ngahala ai ke tau matifakutu fono e larulangi mui tuku ai ke tau whare pui pui e tokoronga e tau fuata ke waha e puke hamina whini kwa hahai ai ha mautoru e tau mna kainanga e tua tuku atu ki mua hao I mua e whakamaroroanga. Mua e whakamafananga ki tau mamui. I mei kei fuki ki katoa toa. Tau mamui ke sino pia fuki me tau mamui whakanga. Kumina mei ke māme au. Pia ni ki runga e tau mga whawa me tau longa ke hamau tolu wa tau tuhau tupu haki. Nau tolu watu ki tau whakakoanga. Nau tolu watu. Ke ako ke tau mahua ke ike. Ke ike arotolu mo tau tangata mitaki mai kautu at hao. Longa tau manako na ke meke tukutuku atu ki muha o ke maha pungipungi nei ko ike nei. Atalia mai ha matola po liongi nei. Tuku atu e matolu ke ingoa e hao tamo o Yesu Kristo. Amen. Mai tūtaki ki whanonganongo ki tū rongo furufuru ala mai atu tūra mūtu e tū hokome mga hau ganaji mtu fuka iloanga atu tūru e mga hau fuka mui
Leve aqui, Mawe, Lulu. Tata yetu isi
Ni rolong fulu mangaho moreno ni mis kai mo hai fulu no mai la ki ha to tu lo tu fai loanga ki mangaho pung pung ni vraiment tom na tu frau e mai sa pa de ne mole sa pa de fram na toan kai mai na tu lo fukatai και σύνο με μούι για το τουρκικό κρίσο. Χωρί και. Και το τουρκικό με και με το τακιμάι και τα ποκιά και μα έχουν πόνι. Με μονά του το τουρκικό εφράνο φιατό για το τουρκικό το μούι φινόγανε. Έμνα ρόγκε το μνα και εκεί έχω πει για το τουρκικό με το παϊφό και το μνα μνα τουά. Έμνα και κουπιά τουά και λίγο φραμούι. Μου εφόρη μου εμού εφό. Το τα ποκιάνα το μου του φίλη με το κοτόφα και άχο ούλ του λόγου. Αγού εφό και άχο και άχο. Φορμανά του είδη άχο το μου το τάνι ελα ρολόγι. Πιένει και άτο τόλο το μαφάω. Μελόγα και άχο. Μελόγα φού και το άλλο τόλο. Kau mai ke kau mai aku ah me tau mengah whakawhitui he tau mawhawa mai hala tōra tau mamutu tāne ki tōna tuka ina. Pia ni ke la tōra tau mamutu a sia kono, whakawe fuke ko meki kai. La tōra ko meki. Whara tāhaia tau tōra mai, whakatu tāra mai whakamuuri ai. Ta whakau I rota ia tau tōra I kāne sia. Koe whakairoanga mai mtakau hakanga lā. Mam na kia ngara ta mea hawa kata ata e whae ta muka hau ka ue ki he ta mam na kia ngausi manatu mai ma me hawa pungpung liu mwatu toke I foki ki he ta mwatanga hua ke whakatoa toa e ta mwa hua lim whakatoa toa I foki ta mwa purenga ki lata mai Aho atau tōru e whae tō muka hau. O mai a mui pōngi. O mai mori o mai a mui pōngi. Muna tu fōki rive ki anga tu mui ki māmi a. Kata mai tu shia me tō lalang. E whakamā pōpū e lata mai. Aho katātā atau tōru e whae tō muka hau. Mae ke fuke mga honei ki whakairoa whakalaulahi a whakatātā fuata ta mkotonga ko ama muna ki ki whakahoko he a whaiumu nei ki he kaina nā I o ta huhu Holy Trinity I o ta huhu to a whangia he mta hola hiwa e whakahoroanga he māme ea e Ko hai kua tā e aho whaiumu, puke pungipungi whaiumu. Whia whia raha ki e rea wāngi ki o ta huhu. Ai ai e tau kai manongi mo e roro, wamra ki ai ki whakafua. Puke tunu paku hake ki e māme aho. Ai e fuki tau ngahua lima. Koe tau taratara he tamantu tāne, shia mai rālanga he tamantu whini. Tō ai fōki fōra whakaoroanga, whakawhia whia ke māmea. Tō whakatoa toa ai ki he, tō kūri whia whia. Mai he mtakau fuata tamakotonga ke mga whakamui. Tō ka pisinga, ka atako e ke pungipungi whaiumu e rērāngi yota huhu, Holy Trinity. Hawhangi, e mtaura hiru. Kwe a whakatātā fuki whakamua e maanga ke maanga nei ko ngalan. Pui New Zealand I nei fuki. E mna iau fia fia loi au e mga au nei. Ma ingo e fuata ta mga tonga, mga maanga ta mga tonga. E wina fia fia ato anta tūru. Ke lata ia me hama tūru a whakatātā e au whaiu. Kwe ta mna koa koa mga ka pisina. Toka tu mana uisi hawa mna ki kia I ahi whiangi whuka kūtu whan. E, makona mui fia fia ke mā meau. E, whuka taha. Me tau fuat he maanga, me tau mga fau he maanga kua ma mna ki. Ki lata ia mea au whuka tātā. Tau tōre maanga, e, mna tu. E tau, kua takotokanga kua ma mna ki kia I. Kua tōru kua mna ki whuka fua e tau mna kai. Da mai whakalong. Roi au. Vihieni wa mna ki ki tūnu ki māme au. Puke whakatoka toa I mea tōra tuka ina. A mna ki whereweia. I o ta huhu ki pungipungi whaimu. Hei a tau tōra tu whakairoanga mea mga pungipungi nei. Ka eke ko whai ko pukia I au. Tau whakamna tua tu tō whakausa ka tau tōra leo taong ki mga pungipungi. Ka e matutaki mai ki Whanonga nongo e tau nolongo fia fia e ata tolu a mutu. kapisinga kua hoko mai tue mga hoki whakousi he tatole rata taonga ki mga pungpung nei na nofa mwe munuina tō liu ki e whiriwi e whae te muka hau o kone makani kua mawe atu.
Support through New Zealand On Air. Complete the application on planetaudio.org.nz/make radio.
The president sends his envoy in. in Damascus. Oh, Jerusalem.
Effect.
Next to the ocean, wide open sea, cool breeze, lot of open space.
Hiking, swimming, lovely beaches.
Beaches.
I love the West Coast. I love being able to get in my car and in 40 minutes being in one of the most beautiful beaches in the world.
Loving Auckland.
Well, I love that it's such a green city. It's just so rich in texture with all the different plants and trees and shrubs. There are giant trees, more than 150 years old. You can touch the roots of the country, of the history.
I love the bush, the heaps of parks around Auckland that you can go and play in. And the libraries.
Loving Auckland, our diverse city. 104.6 Planet FM.
mi gente negra son un desfile de melas en flor que cuando pasan frente a mí se alegra de su negrura todo el corazón. Las caras lindas de mi raza prieta tienen de llanto, de pena y dolor. Son las verdades que la vida reta, pero que llevan dentro mucho amor. Somos la melaza que ríe. Somos la melaza. Su colorido, somos betún amable de clara poesía. Tienen su ritmo, tienen melodía. Las caras lindas de mi gente negra, las caras lindas de mi gente negra. De su colorido, somos betún amable de clara poesía. Tienen su ritmo, tienen melodía, las caras lindas de mi gente negra. Tienen su ritmo, tienen melodía, las caras de mi gente negra, las caras lindas de mi gente negra.
kama toka ngai kina mo nere e kau tau re kere ka ka wai e po maro sino po tala no ki ngowi pe po ki ki hono ta ki kina kina tau ki ngai yongo ngo e po tunga e kau tau re kere ka ka wai e ngai ka ti hono ngai aki o hangi e ko super cold card e to hot card I kai to tangi Anaoa, tutu pāno PM e tua pūrung kotoate I e tāno whā poinion FM pe planipodio.org.nz forward/ Mōilere kautou rikarka waka hoko atuia e he tau te ngāwe mai community koe tonga breakdown.
Diversity, the cultural diversity, the many languages and the enrichment through all the different cultures, religions, faiths. I think that's fascinating.
I love going for really early morning walks under the Harbour Bridge. I love being able to get in my car and in 40 minutes being in one of the most beautiful beaches in the world. I find it really hard to think of what's missing in Auckland. I think you're pushing it there. Don't be so cheeky.
The people of this country, people of Auckland especially, are very, very friendly, and that makes you feel you're living with your kith and kin.
I just love our community. It's a sparkling city.
Loving Auckland, our diverse city. 104.6 Planet FM.
Thank you to the Leo He Whakalofanoa Niue team for this morning's program. Join them again next Tuesday at 8 a.m. And if you'd like to listen to other Niuean programs on 104.6 Planet FM, go to our website, planetaudio.org.nz, to see the schedule. The next program is for our Korean listeners. The Tuesday morning edition of Korean Catholic Radio is on at 9:40.
Aao sare ikatthe hoke saanh dilan di paiye, dilan de vich paiyan dooriyan nede ho mitaiye. ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਨਪਸੰਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਂਝ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਫਰਾਈਡੇ 11:35 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1:30 ਤੱਕ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ 104.6 ਪਲੈਨਟ ਐਫਐਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਂਝ ਦਿਲਾਂ ਦੀ
One of the longest running Filipino radio shows, Tinig Pinoy, delivers the hits every time. From classic tracks to modern chart toppers, hear them all alongside the latest headlines in business, entertainment, and community notices at 104.6 Planet FM. Every Saturday, 12:25 till 2 p.m. Tinig Pinoy, your music connection to the Philippines.
오글랜드 시의회는 2040년까지 메리 폐기물 제로를 목표로 하고 있습니다. 이는 재활용, 퇴